Kaka. My ma. My ma. Kubo.
Mbono unani tesa na 24-7, tatu 65 na kesa na kila siku na kusaka saka niongapo na kutaka taka lini kwani na kupata pata after unani kacha kacha. You're not fair bana, unani kosea bana, ata siendi hustle bana, umaninyima fair bana. Nidhani mina we tuko daima na kumbe we ukuna maima.
Ya yemwa ndini tenga kitindo ale kwata silo maye kita osamangiti
and I promise leo. Kaka na tesa pombe na lori six. Kaka na pesa waita wasi worry six. Hadi kesha na hapa six. Wawache presha
Sienda.